siphumele noba kunzima kanjani ngeke sinikeze sebenza labazali bethu nathi sophumele noba kunzima kanjani ngeke sinikeze sebenza luphila kamnani nathi sophumele noba kunzima kanjani ngeke sinikeze sebenza labazali bethu nathi sophumele noba kunzima kanjani ngeke sinikeze sebenza luphila kamnani namkhulu namabhulu njengomuntu wonke make my mama proud monke linde nkulu kanye mbona uma embone TV jayivisa umzansolo do what they do best namkhulu namabhulu njengomuntu wonke make my mama proud monke linde nkulu kanye mbona uma embone TV jayivisa umzansolo do what they do best.
Panda, jambona uzophumele wena kuqa phansi indlela izozivulekela umaphela umoya sala umaphela amandla sala ekasithina sithanda ubumnandi sisebenzela uphila kamnandi i-drop top la erawundini amphethisisa wat la esayitini fast track trophy cash la endlahleni sisebenzela uphila kamnandi i-drop top la erawundini amphethisisa wat la esayitini
bayatsindisa bapfile.
Amen. Let's hope for mele. Noba kunzima kanjani. Ngeke sinikeze. Sebenzela abazali bethu. Let's hope for mele. Noba kunzima kanjani. Ngeke sinikeze. Sebenzela uphila kamnandi. Let's hope for mele. Noba kunzima kanjani. Ngeke sinikeze. Sebenzela abazali bethu. Let's hope for mele. Noba kunzima kanjani. Get the sneakers in, so there's no feeling I'm not.